hello
ah walaal aan ku yeeriyo ever 986
ay
ee 62
62
9577
ay magacaada
Jamal Abd Hussein labo qof ah
kiciga sama
ah wa challan tigi waxa ii sheegtaa nambarkan ku diray lacag
ever 9
ever 9
afartan iyo afar
Eberlich Contani Lavala Tisted Hasobaya
Mahabasobaya Taylor Food
Hey, Marhaba, hey,
let's go also.